your super banana. Guru Misha, you're my shoggy banana. Every day.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Monkey, kuna kitu ina baki. No madam wame vali ya makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this, tupatane makizani. Ujanki, msondo zitolewe parking. Mzeke ready, ready, zianze kujumping. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha, you stay. Katanisha, yo stek piro masaka. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha, yo stek piro kota. Katanisha, yo stek piro masaka.
Leni project tento wateka. Pata mi base, pate na mapaka. Mima panya tuko busy tukisaka. Lizo panya root, leo tutafieka. Nika sport kwenye club kwa kibanju. Body fine, nika wine kame kwatu. Kumbe kukacheki, nika bantu. Haka penny high heels, zake low shoes. Kwake ni maripit, siyo wantu. Nika wacha kame breaki kwa ni I feel.
Maki, kuna kitu inabaki. No madam wame vali ya makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this, tupatane makizani. Ujanki, msondo zitolewe parking. Mzeke ready, ready, zianze kujumping. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha, yo steki ya kota. Kata nisha, yo steki.
Manyungu, manyungu, manyunguru. Unajifanya kishazi na ngeso ni kinyaru. Mbona mnani kudhora kwa ndoto. Misha kido kijana wa majoto. Sitambui mi utaka adipoko. Wakiroria ni namboki utoka poko. Chapanisha duri ushinda kama loto. Manyoto, manyoto juu, mboko mboko. Na mugedia pewe ngafia pate joto. Ajifanya wa mudheru ni mkule soko. Ikumwaka chap chapa uba za masonko.
Harukido, waka Mwaki. Kitu inabaki. No madam wame vali ya makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane makizani. Ujanki, msondo zitolewe parking. Mzeke ready, ready, zianze kujumping. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha, yo steki ya kota. Katanisha, yo steki romasaka. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha, yo steki ya kota. Katanisha ya stekiro masaka.
Nimetoka kwa wenyewe. Nimetoka kunya ndodima wenyewe. Nyimba haulibi chapie busare. Zikirietu makijani ni madhare. Naka pin kana shiko na muhare. Stingo mingi no kikora tu ni mabare.
Inadi church leo ninateka nan. Apendi dhambi anajua ni kona nan. Kunye paradiso lakini jotu na ban. Fry liver leo tulikuja na pan. Ambia Ezekiel ye ni fana Ezeban. Hii track day one tunapan.